Gemma Jedol, Nana Konde Boy, Diamond Pragnum.
Hey, Male make it juicy.
Kabisa kaleza, kabisa kaleza. Jabenzo seka nifuna nshainiro chuma kero kwenzo make up party after party geni chiku nyonge neba we
get it want to me ukisikia kero kero safi natakasa kikata kiu kiu yote na kukata peni got my face on the chopper get it want to me ukisikia kero safi natakasa kikata kiu yote na kukata peni got my face on the chopper
nikumbuka matezene nenzeli peporongwe vintu venzo kuta nenzo lila chabe that way nadila rapona pamfula ukuntukana na pavintu ine shtitile vantu benzo seka kasieni nikapuwa so cheka zavutika kana machiki ya ushiru ya jayeka yeka hapa manje na balansa ni new day nipende lapo maafu ni tumbe ndepene mwambo ni konga muduze munga mamoto kamo ya konkira dumbe
kikata kiu kiu yote na kukata peni got my face on the chopper get it run to me ukisikia kero safi natakasa kikata kiu yote na kukata peni got my face on the chopper get it run to me ukisikia kero safi natakasa kikata kiu yote na kukata peni got my face on the chopper
haba pene nzo kutika benze busy kunidiamba pena nkara kwa mwisho ndie pene bamba kunikonga mtu ni wafe kukavutika nkara kusieko kapwera kuchitika ndie pena bwero kusoka ninadura ndambo vitis na nimangilila mulungwa na darisa no mova kulila ripose ni spenda mutumba na muwale tingani ya maafu yo yebe sini sarakai nipeze kanda mabilionea nichiriza munga mkuru wa kupainia ngachi ushusha ukafunso roba Justini wazakuza nipati after party theni chiku nyonge neba wedei ni kangala ningo nandira fumafoni vaupu wavochokera kumagero nzo ni sura hati ndiwa weka gai tia peza pa street ulibe wina gai ati mveza ija sweet my baby baby my sweet honey my sweet darling my chanjere sindi wa mene benzeli kuniseka pa mene benzo kosa wa benzeli kunikana so deri deri manji mangia mkambira ati ati apa ya balansa okay na mizonda no mijubila tuputu I got my face on the job
get it run to me ukisikia kero safi natakasa kikata kiu yote na kukata peni got my face on the job get it run to me ukisikia kero safi natakasa kikata kiu yote na kukata peni got my face on the job
get it run to me ukisikia kero.